akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaf Kaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni dhuunfaa aartii Oromoo guddisuu irratti hojjechaa jiru Vision Entertainment sirbootan wallistoota Oromoo nama biraan ga'uudhaa fi qoodanni gumaachaa jiru irratti Tigisti Gammee hundeessaa fi hogganaa dhaabichaa kan ta'e Birraa Gammadii waliin marii taasiftee jirti. Qophii keenya har'aa isaan jalqabna.
Entertainment dhaabbanni kiliippiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliippiiwwan fuula yuutuubii viizyinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonani. Dhuma torban darbeerra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaay Miidiyaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa shanaffaa irratti istuudiyoo filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii lamataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moo'e nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee laallaa jedhu beest siingal ka jedhu yaa'u sirbicha sanii viidiyoo isaa daayireektii ka godhe amansiisaadha. Yaa'u ka piroodiyuus godhe immoo Vision Entertainmentiidha. Sirba darbee laallaadhaan Andu'aalem Tinjifatee akka kaampaaniitti immoo Vision. Lammaffaa immoo Best Clip of the Year sagalee sirba jedhamu wantoota kiliippii isaan keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateeriyaalii irraa jalqabee waan kiliippii sun barbaachisu hunda kan hojjate Vision Studio jechaadha. Maateeriyaaliin itti waraabame, istuudiyoon itti hojjetame, everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagaleetiin illee Viizyinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjete jedhamee saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as istuudiyoo Viizyiniitiitti oomishaman jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa wanni ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achi gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti an hin beeku. Egaa hojii hogas hojjettu yeroo laalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yaada bareedaa kaaftee aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko haa ta'u garuu ani immoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa poolitikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'u irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duwwaatu nama mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa poolitikaa qofa irratti akka hawaasaatiitti illee itti fufiinsa waan dhabduuf namoonni kanarratti illee hojjetaa waan jiruuf anaaf immoo aartiin. Keessattuu qabsoo qofallee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol paawarfuulii ta'e waan natti mul'annee fi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa furee jechaadha. Artiistiin Oromoo nama ifansii qopheessuu hin jiru, istuudiyoo hin qabanii, viidiyoo piroodaakshiniin hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuufee jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana kana yoo ilaallu. Waan kan akka murteessuu na dirqisiise. Kabiraallee yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartii kilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaa waliin aartii kilabii keessa ture Gadaa Hamdaafa waliin even amma Oromsii sirba darbee laallaa fi walooma nama barreessa waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin ture gaafa sanillee dhiyeenya aartii qabbaa'ee cimaa waan turee fi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jecha.
Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artistoonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan wal hin ginnee jedha.
Aartiin Oromoo abbaan qabu kiliippii agammaa Viizyiniin hojjetame 70-60 ol dhaabbanni tokkichi ka ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. wana baay nama gadis clipping garu yero warri bira yero jidan intro retail marati company approve shani ol video sani ra hirmati sponsor godu argina haga ma artisti nubira sra bojete ti bay tibase devis ta chira tirfi argate inju isani le akuma da batu makhe na kana wali kumna jiru wali finne wa barinda umma tabiranga uratti hirmana gudda ga bodame kabramo online kana ratti sirbi ba elallama ataw garu percenti di bake sa turbata ma or jata ma wal audience ke na ethiopia da ethiopia mo art ke injiru so youtube mo namo ne hedun ka wutan malira ka fala ka jiru bake sa art ratti percenti shantama prate percenti shantama si ka fala so wana chira gadi tura percenti so do ma over youtube ka generalist ibo to ko san kabramo artisti brale warre adunya online edo marketing yiti male artistin sila karani tini ti fayidam kara heddu wori company gara gara kaman collaborate kudani so li mojjatani ijo len kuni len fayidaman nul len buji ba ya kofi barbani o jachu fi e bo arga ne cha ki arga arga
ki devas rakadi kabratin tp1 music a vision entertainment kara media hawasuma youtube tin yesu akka sirba o hoti rekardi ba ye chapse fakenya ji akudato ko dura anga iga misirbi artist andualem gosa derbe lalla jedu amma mati ho miliona sagal tuqasa de lallamer bullo ho kanis study ofsa clipping artist yosan geta hon yero miliona sadde tuqasa de halmo alfakatun clipi filatama barakanata udan oda award shenafaratti ambada fa misirbi artist lencho gamchu ji ajja kesati yero miliona sadde tuqashan lallamer Vision Entertainment artistota heddu bira gafi wajjinu jenna jedu dihacha fi jiraachu alifsu hunde sadda batcha humna amma da batchi kabungaru hunda yero tokkotto jechuuda rakkini jiraachu dubata
yoni qati anama sirbi audio ibasadi on tuna bira jira aka company ke na tijecha numo dabata kana yero wajjinu like video torbata ma sponsor ana lojene ufi ubden de mecha ijolem bayna ma nama heddu kana wajje tufi structure na kana timin baka gagaragara ijara me gunsu barbaji do amma akuma nama dum fari wonti gunu daga me kesa te ne wajata ra gama kaminu gargazi to kulli haga ma wani godam ne fi ijolle kana mara kesu me sun nan ne even studio ma baka to jetu yuma na renti bote sagale fi kesa sinjeda location ma tisira comfort ta de wajjetu to kongam garu vision entertainment do in munde cinema le wanti kun inis tsini da kawasa an ta yi wani rakina gattille wani jabesa no amma kuma sinja da vision karor kan vision tv vision movies vision lounge event ile concert ku guda ko pesu karor kan na garu wanto ta kana mara godu himo hirman na fi ubannan hawasa ga mun danjibo ba e murte sa wani ta yi ijole mo channel gara gara rede mani sir baba bare na gati sen no one taban ni sun godu in gona because sani izani ijole ne dun ya ga mawan filatani fi yawon argachu da bu information da bu yawon argachu da nemo adre office in kenan lingo tawri gubajira finne afro fire shankar fundura studio kenan boli ni kai jira ko de fanno kenan mo website kenan rasin ya ga tudan da aka da tun argachu da da
hundisan abata vision entertainment birra ga madin aka sistae mulla ta kabna ofin da gisinu je
garu rapo ka tayno as a company ufata jole ne tu office tu yu wari ufata na tola kasi gen no juru birin si gugura ne bi ya lari garo artisti to ka kai ufata si ufatu dollar million an ke mita haga makka wanti sun power ka wan be kanif de char so kanarati karabu atini bo an gudani wan umato romo mata wal kabachi so je tu fi wan quality wal je tu ra kan darbe gam artisti tin le tai gam da bada gen nati ni success in gudani yo amma sun hindu ba in my road wan tai nuti umato gadi bato ko ijara ne structure ka bole compete gorara achirani le hawas ni kenna kesa tudi ma arti kan arti je chun generation ti ka jijut dalo ta yu kara ti ti shape go to kara arti male kara bran jibeta silakan hayyon ni fi abuti kabenya na moni ti ti madan gamo undan dubar ratani ti hawas ni yu garma ka demu ka bu asirati irahir madani wali je chu ka kabani wanti kun dubar ranjo vision entertainment dina malama turan goda ana gamme achirani mo jole production o jetu ijole production ni ka fu jetu mo in ka fanta design survival ni daily asir ra ta fi qami wan kan ra hirma sai wan kan de garar wan jirne fi bu an argama bu injiru ya cha kan ma tv
sakin ratana ra kan man tumura mera torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani itti gammeeti.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata dheengadda godina Shawaa Bahaa magaala bulbulaa keessatti yommuu eebbi milishootaa raawwataa ture boombii darbatamee jiraattota gidduutti dhooyeen mucaa waggaa 12 dabalatee lubbuun namoota 4 darbeera. Daawid Galmoo dhimma kana irratti gabaasa bal'aa qopheesseera. Ittaanee dhiyaata.
Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaati. Sanbata darbe sirna eebbaa milishaa magaala bulbulaa irratti ta'ee uumame booda tarkaanfii fudhatamee jedhan akkasitti ibsan.
Kan amma koreetti dhaabnee qaamni nageenyaatis qaamni siyaasaatis koreen dhaabatee akkuma gaafa balaan qunnameen iddoo namatti koree dhaabnee qorannoo mijeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadii qabnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabnee qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana illee daangessuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan adda bahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badiiti. Uummata bal'aa dubartiif daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin dabarratti. Darbatan yaa'u xiqqaa xiqqaatu rakkoon gaanii kun ulfaataadhaa isaaf fala kaa'uudhaaf horee dhaabnee haala jiraddaan baannee qaama miidhamallee haala itti dandamatu hordofaa jirra ammaaf haalli jiru kana.
Shakkamtoota nama meeqa kan to'annoo jala oole ga'ee yoona wanti quba qabdan.
Hanga yoonatti nama sadi.
Ta'ee kana boodas amma magaalaan bulbulaa nagaa ta'uu himanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taa'isaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjise kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kombolchaa kan taate bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatame jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dr. Gabaawoo Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa bulbulaa keessa turu dubbatu.
Taateen ture akkasaa ta'eeti aniinni dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuu hogguu garas deemee deebi'u dhimma kana irra bu'uu danda'e. Taateen yeroo sadiitti ture naannoo sa'aatii 7 walakkaa irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turanii irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana hojii walqabatee haala jiru adda baafachuufis. Ta'ee garuu yeroo sanitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye gidee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan meeshaan kunniin sagantaa bashannana yookaan sirbanii. Gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argame. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala galan ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti gahe kan jedhu hamma ammaatti infoormeeshinii koonfirmi ta'e harka koon geenye.
Dr. Gabaawoon saganticha irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwan argu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalate namoonni 4 du'u obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa naannichaa VOF ibsaniiru.
Dhoohinsa raawwate miidhaan namoota irraa qaqqabee miidhaan cimaanis miidhaan salphaanis ture kan keessatti lubbuun nama 4 dabree jira. Namni tokko iddoo sanitti kan lubbuun dabre namni sadi ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessa namni sadi milishaadha tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naannawa sadii irratti hirmaatee as jiruudha. Lubbuun dabre nama 4 jalatti miidhaan lubbuutii fi kan qaamas kan dhaqqabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama 4 ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha.
Obbo Mohaammed taateen akkasii bulbulatti akka mudatee hin beeknallee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'ee kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu 6 keessaa 3 hospitaala baatutti 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamu ifoomsan. Taa'een akkasii godina Shawaa Bahaa keessatti yoo mudatu kun torbee takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbe saaluma kanaan Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee magaalaa Mataharaa dhukaasa gayoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameen lubbuun namoota 9 darbu waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaallee VOF himee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaallee haga yoonaa nami akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. yeroo hamma hanqinni zaayitii nyaataa Itoophiyaa keessatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaas rakkina kanaan miidhamaa jiru. Dhiyeenya kana akkaataa mootummaan zaayitii gatii salphaadhaan dhiyeessuu yaala irratti komii dhiyeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaas gama isaatiin waan jedhu qaba. Gabaasa Addis Chokkoli Dirree Dhawaa irraa qindeesse Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Zayitii nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1000 gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirree Dhawaa kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu isaa taansee halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu.
Guyyuu nama dhufna saftii alhaada guyyuu ni dhufna harkanneen beeknu nu darbaniituma ka maallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didani nama shanii fi ja'a kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabare ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaas hin arkan. Haa akkami duuba seeraan hin bultu biti mootummaan nu dirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu.
Harmooliin qaala'insi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru.
Moosii darbisee deemti haalee abdalaa naanjaan haati ilmaan qabdi moosii darbisee deemti talaagala jaarsaa kiisee gootuun qabdu jireenyi qaalii asoo dhaaba jiru xiqqaafi guddaan jiruun nama dhaabu jira yoo jiruun namni sirootee kiisee dhaabatuun qabdu jaaran kiisee hojjetee kanarraa biyya mootummaan jirtootee bitti seeraan bultee mootummaan nu haaraa qabu waan kanatti sarkaan firatee furmaata galaachuu qaba qabala hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba. Akkanaan hin dandeenye masaaqaa hunduu irraa uuraa uuruu san hin dandeenye yoo kana qabala hin dandeenye nuun jaan yaa san bira laalaa hin barbaadu ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa deebatan kisee dhufnutti bishaan baraaruu hin arkanu qofa barbaadu hin arkanu ala sarara kanarra malee laamman sanaan dhaabbatee jira namni itti tulluqu meeqa jedhe.
Zayitii gabaa Dirree Dhawaaf dhiyaatu harka 3-2 gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirree Dhawaatti itti aanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Muktaar dubbataniiru.
Zayitii gaataa jiru naalbaas ahun yaallu hundisaa baagara akkafam baalama akkafam yaallu hundisaa hojjetaa ogaallu kazii gaataa jiru naalbaas indaagarim la Dirree Dhawaa yetaayaza kotaala naalbaas bifiisi wasarra wayimsi saxee nabbaroo wada sirrii.
Zayita waliin wal qabatee haalli amma jiru sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirree Dhawaadhaaf qabamee jira. Kanaan dura kan kennamaa ture litiraa 1650 ture. Amma garuu litiraa 2024 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaaf fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaara jechuun dubbataniiru.
Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuzii fi hanga'oonni dhaaba siyaasaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii yookiin GUHDN araara buusuu isaanii beeksisaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata isinis itti dhiyaadha.
Hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Mallas Abayyana sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kaamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuuni jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota GUHDN'n kan dhiyaate yommuu ta'u aangawootni GUHDN kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanii Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darguu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantii fi qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni GUHDN'n fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi biduudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna. Jechuun dubbatan durataan guudeen obbo Giraanyi Guddataa eenyatti hidhaa keessa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkas ibsu.
በሁለቱም ዞኖች እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ዞኖች
ሀሊ ነገኛ መተከሊ ፊ ካማሺ ወጎተ ሰደነፍረን ደርብቴ ሰቱሬ ረኪሳቱሬ ረኮ ከናፈሞ ፎርማስኒ መሪመሌ ቀዌ ወለት ዱካሶ ከንታኒ መሪያኔ ኢለቶተሌ ነጋን ገራዋሳት ዴቢሱ ሃልድሬን ታይ ግግስቶተ ጉዴን መኔ አጅረን ፊክሲሱፊ ሞቱማው ጅመረቹን አከ raawwatamu kan taasifame asiis kan du'u gumuzi kan ajjeessitu gumuzu waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Matakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Matakkal keessatti sochiiwwan hawaasa dinagdee addaan catanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan.
እርቁ ከወረደ በኋላ ሰላም ከሰፈነ በኋላ
እርቀራሪ ቦይ ለጋዋራዋ አርገሚ ቦዳ መንኒም በርኖታ በርበዳን እዶት ዴቪሱን አከ በረቶስኒ መነበሩምሳት ዴቢያን ጎቹን ኦጂንጀል ቀበሚ እትፉፋ አመ ገንልሌ ቁፋዋን ጅሩ ኦጂሌን ቢሶማ ቆና አከ ጀልቀበምኒ ፊ ቡራሌም ቢሶማ መንጫን አከ ወጀተመን ጎቹንስ akkasuma amma haalattiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan durataan guhudeen obbo Giraanyi Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu.
አንደኛ ቅድሚያ መንገድ ተዘግቶ የነበሩ መንገዶች
ሙርቶ ነው ሲሞቱማው ጀነረገኝ አከዳንዲን በነሙፊ ለማፍ ኮንኩላታ ነከሶቸው ወሊን ሙርቴስን እንጀታ አራራከነ ቃም ሐዋሳ ገረገጀላ ጅሩ ቤክሱን አከሰገለን ቀወይን ደጋም ለሌጎቹ ወሊፍ ገሌ ጅራ አከነሞስኒ ቀዮፊ ራቡቃን ዴቪያን ለከሱማ ወሊ ገሌ ጅራ ጀቹን ዱበተን አራር ኡመይ ጀደሚ ከነላል ሱዳን ጅራቶተ መጋላ ካማሺ ከይሳ ሚረት ተደጋሚ ጋፈኔ ነሞስኒ ሙራስ አከስጀቹን ዴቢሰን
እኔ ዋሲሁን ሰንበታ ይባላለሁ እና የሰላሙ ሁኔታ የሰላምን ምንነትና
አኒ ዋሲሁን ሰንበታን ጀደማ ነመ ፋይዳ ነጋቤ ኩፊ ሂኮ አራር ከና ኬኑን ሰልጣን ተፈካታ ኤርገራሪ ኡመይ ቦዳ ነጋን ካማሺ ከይሰጅሩ ነመት ይቶላ ሐዋስንሌ ሆጂ ኢሳ ያዱ ተኮ መሌ ሁጀተታ ጅራ ገረፉል ድራትሌ ሞቱማፍ ቦርቢቶትን ጉዴን ጀደመን ኩኔን ወሊን ሆጀቹፍ ወሊን መሬተን ይጅሩ አራረ ኡመ ሜከነቲስ ገመቹን ኡመታ ጉዳዳ
ወዘሮ ሀሊማ ካጌ ባላለው የእርቁ ሰላም ከዚህ በፊት የነበረውን የግጭት
መቃንኮ ሀሊማ ታጌ ጀደማ አከጎድነ ካማሽት ወሊት ቡይን ሰገመ ለማኒን ዳይመን ተገጎታ ፋዶ ሊሄዱን ዶን ይጅሩ አቦቲን ገዳ አቦቲን መንቲፍ ከኒምብሮስ አራሪ ኩናከውም ጎቹ ሳኒቲን ኦቦሎትኒ አከማዲ ተኩረት ወሊኛተን ጎቹ ሳኒቲን ይገለቱ ይፈሙ ቀቡ አራሪስ ኩኒ ወሙሳት ሄዱ ገመዴራ ጀቹን ዱበታል ሞቱማን ወጎተ ሰደንደር ባንኬ ሰቲ ሀሌላ ይደተውስኒ ራወዳቱረኒ ልቡን ለሞተ ነጋ ሄዱ ደርቡፊ ቀበኝ መንጨው አከስሙሲሞ ኩመዲ ባንከ ለካመን ቀይሳኒ ራቡቃሰሙ ከናፊስ ሰባታ አኒ ልጆቹን ሂደቶተ ጉሁዴኒን ይመቻቱሬ ጅራ ድረታም ፓርቲቻ ይመና ሞቱማቲ ንረት ዲያቱ ኒያሉ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
ኢቨን ኮቪድ 19 ልቡ ነማ ቆፋ ይረት እቱ ህንታኔ ዲነግዴ ይረት ሲ ዲባ ጉዳ ኡሜራ ከነን ከሳ ኢንዱስትሪን ቱሪዝሚ ዮካንዳ ወኖ ኢሰቶክ ራኪና ከናን ከንሚደ መንከሳ ሶቺን ቱሪዝሚ ናኖ ኦሮሚያ ከን ኤራሙዳ ዲማ ከነ ረቲ ጸሃይ ዳምጦ ቃሞሌ ኢምቺ ኢላላ ቱራ yada argamirra tundawu dani gabasa ittanu kopesite jirti.
Nannon oromia bakke wanga umza hawa ta turizimi ta udanda an heddu kan qabdura hata umali sadarka barbadamin misome galidami kanarra argamu kabu hin arganne jechun biron adaf turizimi oromia ipsejira. Yerod yodana sitammo sababu yerara covid kudusagalifi rakona genya walin ulkabate ya insida watto tabiyyan ala hirisira jechun itti anan hoggana biro adaf turizimi oromia fi hogganan dami turizimi oromia obbo hunde kabbada ipsanijirum.
Jibena dunya kana ratinu mama jenneyan during covid total industry turizmi kana collapse akagodu godeyira sochina muta gutumman gutut karaje da mutan din dange sejira agate mo covid in koga fa formata argachado fufi ko kapana fumo akabiye kenya tibwata tiyo kana mo warwaran nanno ka bat jelka wemo tiba mata sadan de turizmi charati mafida bekamada akana anno kenya tishofran kana adanto sababi satis warani akuma waligala akabiyati kan kaba major kun immo image biyarati dibba mata sadan de kaba banon to kana anno lam tikof nagawarte sochin turizmi injirada yechumiti yekun rakko wan gurgutta akabiyati bi sarakana anno kenya tis bakko to kodo korat rakko nagenya jurun walkabate image nanno kenya ratika dibba kalatina misal kalatina misaka kakasi soma shakin injiru rakko wan gurgutta kana tika kan industry turizmi kana
industry tourismi maddagali akata uf bakkewan ga umza hawata dawatto ta ta an misom sundir kama kan jidan obbo hundeen bakkewan kan nin qoracho fi be exisu dana latti yefano latti kenname misoma hin turre jidan foldura industry tourismi kun sadarkat barbada mun gaudaf hojin karabiro adaf tourismi oromia fi qamol dimmi ilalatun e galame jira jidan hoggana kun
kabeni tourismi attraction ile male destination ta undanto idoga umza tourismi ta undanto sanagochu fojimi soma wajjechutu baye murtesata dawana wor tourismi bayin akanaanno tikabnu relatively ga falalamu misomni sararkasa igeserati gegebame injuru isakana motuman tiyefanno tikenne wagotan kurnani tarut gama biro kenya tinis kankaro foman destination wangur kutto dikdemishan misom so taskaro rekabame jira
akanaanno oromiyat bakke wanto kotokot danqale jiran jechudanis obbo hundin kasaniro
bakke wan takonna kenya jiran rade touristin socho da sirakata de meda wochu dafis alli juru ulfata kana dugana mu alu intende grotingara li tattikamu kabenya wangur kutta kabenya umama parki wangur kutta dati walal dabatati bakajrani ti touristin de menda wata amantaje don kanu ragan achira rufus kana gamulli relatively mo bakewan konna kenya injere fida wata madran muru ti wangur kutto kamu ke sa routine kibalita kasuma si muru ti kibaba bisofto da jal kabe sentra rift bali kana dabalati garewam agabalet especially wanjran banno sana ratra konna kenya basically konna menjuru nikon akachara kutta kotti fudachun indandama atao tiro bakke wando kotoko kabenya gurugudat kamnut rakona genyatin turistina kagarasa takasochone kagodu mojrai chuda kani wanchi na walkabate projecti gudda kabiyat kamme kana tankoda kamuda ina tani tirani sochin goda mejra atao ti projectin kun indabanni amas raga kamno rifanno kamno nis genyani sorta fa wanjuru projecti chikun kara gari tin safisa gari dat kamno ke tamajuru jira atao ti ali wana kana turani juru
ya insa dawottota kambiye kensa bi ala foyesudaf akananno oromiyat hojilin jelkaw manisjirachu obbo hundeen ibsani jirum
kesatto oromiyan kan timbe kamtu conference tourism ida tourism biye kesati dikabe kamtu conference tourism gafajenu kidugalle oromiyan kun kesatto nanno nadama guya guya dan waltajiwon burkudogan tigake famu touristin biye kesaka sochin gudani tigodu achi kanaala eventota kurgudda akabiyati barana kopesine ni swal kabate so chin tourismi na anno kenya relatively akafoyo fi akabiyati contribution imata sa akake no goda mejra kongudina tourismi biye ke sati bu anin ni kabo la na akuma wali gala tika ojini tourismi kun la kosa to kokanin ni barbadu na genya na genya mo akuma wali gala takabiyati image kabdu balle sa image na akabiyati kabdu balle na anno ndo kokofti naga na anno la masati naga yote turistina kata barbadamunin fajalani dubachun indandamu image wali galala alwante fechu kana ke satu ya isa turisti biyala ke sati diba mata sa dandein kabata ero kana kana mo optionin no tetfa yala majru ke satu turizmi biya ke sa babali suda wal kabate ayano ta kurkuta festivalo ta kurkuta akasan kabaje mangochu ke sat industry kana socho suda fi buwa kabaje ne yana
industry turizmi maddagali biyetti ta suda fu hojje ta majru milke suda fu rakko nagenya fi dame kanaf wantota danqata anirat tigefanno kennun dirqa majechudan obbo hundeen hubachi saniru gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinera
sagale na amerika sagantan afan oromo Galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse an Bafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.